Classic music.
Ujiliza kinyau nyau, fit Kupe mfupo na tamai, fist Na mademu wa kufunga kijiji Tokinita kimadhara, siji Vumvum onda kumbe sio onda Kapanda bike ya miti kimeo Ujifanya ninja kumbe sio ninja Ujanja wa kuiga kwenye video Wale mademu waloleta utajiju Sisomi message zao sijibu Walojifanya moto leo majivu Bado nye chuko na kuja na wifu Power seat Kwani shingapi Give me that bullshit. You wanna know what happened? If I say no, no discussion. Bullshit. Bullshit. Bullshit.
Hey.
Bullshit.
Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Hey, kama utani, now we get money na tunashine.
Keep it calm, keep it calm. Drinks, bills on me. Keep it calm. Na break it down.
Watu anakwenda pass. Ronaldo na mpira chinga cut. Mashanga hit me kwa stranger bus. Don't play boy, this is dangerous. Subuhi, niko juu ya anga na pishana na wachawi atoka kuwanga. Lafu nipigi ulete ushamba na kufunga wewe na aliyekupa namba. Bullshit. Kwani shingapi? Give me that. Bullshit. You wanna know what happened? If I say no, no discussion.
Bullshit. Bullshit. Bullshit.
Hey.
Bullshit.
Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Hey. Kama utani, now we get money na tunashine. Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Hey. Kama utani, now we get money na tunashine.
Like a boss, take a pic, post.
Tulianza kama utani,
killer.
Na tumetokea gizani. Kama utani, now we get money na tunashine.